m'attaqueront à Félix.
Sami Kilundu, Tonto Bombo de King Buff de l'Overball.
Anything you need, I'll buy for you.
Anything
you need, I'll buy for you. Anything you need, I'll buy for you. Anything you like, I'll buy for you.
Momo le Bengiste, Mohamed Eloi, JCK Cocotier.
Fatou Bakayo comme te maranga esai, Bagayo. Na passa mote maranga mozindo. Nzambe moto atianga liboso ya bolingwa na yo.
Riche monde KBG Kabongo Ya Gigi Rodale.
Bolingwa ezali religioté. Bolingwa ezali mitema milinga na ngayo Nzambe.
Jean-Marie Molato.
Ona nini mokili Isala Kalolendo boye.
Le général Osso.
Bato mokili bakomisi mokili lokola. Mokili ya bango na makasi na bango.
Aida Bomolo la Congolese. Chris Babi Salon de Zayo. Yaya Bakayoko le footballer. Mama Loma na Mokana Romani.
Poti na yo malinga kinga itena kena mwa sindare.
Kofi Bokolo.
Na niatika langa na bana. Na na sokolata bilamba ya bana ye.
Benito mwa na Zambe.
Na na mwa sokolata silipi ya mwano yo natika. Yo 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 mawaye.
Anything you like, I'll give to you. Anything you need, I'll buy for you.
Bako kero eh.
Anything you like, I'll give to you. Anything you need, I'll buy for you.
Sylvain le grand manager. Ambassadeur et Bokolo Bango, place Vendôme.
Ma fatu bolinga ngwe sili na notero.
José Tanto.
Yo kena bolinga tiki langa seba susi. Mana ngwaya sundoranga pana. Yo 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 yo.
Gole serre, gole serre. Ne me laisse pas tomber.
Fiston Kilundo.
Souviens-toi de notre amour.
Fatou Bakayoko.
Ne me laisse pas bébé.
Binia.
Souviens-toi de notre amour.
Papa Kilundo Mokelenge Sami.
Oh les serré.
Makila Nangai.
Oh les serré. Oh les serré.
Allez tout le monde.
Kané
Ahmed, le fils à papa.